kwikorera inyigo bebe bread and butter ruje na pata ntajya mbuza gutsapa nk'aba rapper ibyacu bizamaje iminsi bikura budi munsi tuzaguma hiti wadu take iminsi uwo sinzi azaba yabitewe n'ubusinzi acaho nk'abafungira nabinjiye badakomaze nk'abakingirana ishuri zirasimbura nagusubuna toye ibyenge sinyihinduranya acaho nk'abafungira nabinjiye badakomaze ndabakingirana ishuri zirasimbura nagusubuna toye ibyenge sinyihinduranya uburyo katira abandi ni wowe nari narabuze pe sye kuki nakumenye mbere nanjye nzaharanira kutata kuko kunuseka mba mbona biceka nuko kenshi nanabiceceka nkubwije ukuri sinjya nagoheka acaho nk'abafungira nabinjiye badakomaze nk'abakingirana ishuri zirasimbura nagusubuna toye ibyenge sinyihinduranya acaho nk'abafungira nabinjiye badakomaze ndabakingirana ishuri zirasimbura nagusubuna toye ibyenge sinyihinduranya
Kawa, let's have a cut down. I'm in your hand, you know. We can't part down. Let's have a cut down.